Wa itse gore ke letsatsi la boraro ga ise mokgwa ke molao re na le tlantsena doctor. Dumela doc.
Good morning, le kae?
Re te le kae?
Yo, ke le
Ben. Ben,
I'm Ben.
Ke Benito.
Ke
Ben Press.
Okay, yo, le ke tshwanetse ke le dirise la tlhompo.
Ke Ben Press.
Beatrice.
Ben Press. Ben Press. Ben
Press.
Ben
Press. Ben Press. Ben Press. Ben Press. Ben Press. Ben Press. Ben Press. Ben Press. Ben Press. Ben Press. Ben Press. Ben Press. Ben Press. Ben
Press. Ben Press.
Ben Press. Ben Press.
Ben Press. Ben Press. Ben Press. Ben Press. Ben
Press. Ben Press. Ben Press. Ben Doc, khumpiano re bua ka hypertension. Ga re bua ka hypertension re bua kae?
Hypertension ke dilo tse gantsi be rona gana bagolo ba rona ba tlhola ba re yo ke na le high blood, you know, e go godimonyana. Gantsi ba associate le bagolo hypertension. Mar o kgona go kry-a le mo baneng, even newborns o kgona go kry-a mo baneng. Yes, yes, depende gore the cause ke eng. So gantsi mo bagolong ga ba na le hypertension, go na le what we call essential hypertension, e leng gore ga o itse gore cause e ka nna eng. E ka tswa e le gore maybe mo lesikeng khutle le gore bagolo bana bana le yone le bagolo before, so le wena botla nna le yone hypertension, and you just have to take the medication or change your lifestyle or monitor yourself. And then khona le leng gore e katswa e khosiwa ke different conditions in the body, like for instance mo di pion tsa gago ha di kidneys tsa go sa di recently o kana le blood pressure go godimo, ha le di lungs, ha le di adrenal glands, yalo yalo. So gantsi go e diagnose ke ga o ya go docteng, maybe no complain a doctor e bile gore maybe o dira fela just a general check up, ba check up blood pressure ya gago, o check dilo tse pedi ka blood pressure, gona le systolic gona le diastolic blood pressure. So pelo ya gago akere ha e betse ena le two cycles, gona le mo di ventricles di pompa madi aya into the body, and then gona le mo pelo e khuditseng teng, and then madi a tsena into the heart. So the part e pompa madi out into the body, into that systemic into the system, into the body, e bitswa systolic blood pressure. And then e le gore ya mpelo e khuditse madi a tsena back into the heart, e bitswa diastolic blood pressure. Ha doctor a go tsa blood pressure tla gore maybe high le normal a ba re ke 120/80. So 120 e go godimo ke yone the systolic part, ha pelo ga go e bile e pompela out madi ao into the body, and then the diastolic e bile 80 ke yone e ka fotla senyana eo. So ha go checkiwa, number one, gantsi doctor tla go checka ka lebogole, a ba go checka le ka lebogole, o go checka o le relaxed, o dutse hatshe, o tla e repeata maybe gabedi gore gararo, just to confirm gore ke yone amount a e bonang eo. Mo baneng we even go as far as go checka le mo mantong as well, because there are some conditions tse di tsamaisanang le tsa pelo, for instance coarctation of the aorta. Mo le gore aorta ya rona ha le gore batho ba e gopola, that big blood vessel o fitlhele e ngotlegile bikinyana ga e ya ko mantong kwa leso, e be dira gore blood pressure ko mantong ya ko godimonyana. So ha re checka mo matsogong a le mabedi, be re checka le mo mantong ko go tlase, re batla go make sure gore go a tshwana fo gotlhe. And then be re go advisa gore okay, ga e le gore ko godimonyana, re tla kopa gore o boe ka moso, o bo boa letsatsi le leng gape, gore re ne re checka before re ka re ee ke yone blood pressure e ko godimo. Ha e le bo ma 130 over 90 ke motemo ba reng okay ke yone that mild hypertension. And remember gape gore ha ya doctor eng fela o tshogile, so that's why re okay boa matsatsinyana gore ne re checka phakela, and sometimes ibile ba go advise gore o checke le bosigo. So yeah, mo baneng be e le gore gona le some pre-existing kidney disease or gona le some cardiac disease e leng gore e dira gore blood pressure ya ngwana e nne ko godimo. And obviously management ya thing is different from the way o manage ya bagolo. So yeah, That's the basic of it. And then once it's diagnosed, re dira di investigations, di teko, re dira di sona, go bona gore dipio tsa gago di siame. Re maybe sometimes re dira re check le pelo go bona gore pelo ga go lone e siame. Go tsewa madi go checka gore kidney function ya go e siame, gore checke gore di full blood count tsa gago di siame, re checke le gore di adrenal glands di bereka ya ka ditshwanetse. Gore go gontsinyana, go gontsinyana. So ha doctor gore a rona le high blood, doctor hela you really must listen and pay attention and onwe medication ya gago accordingly. Then after that, obviously, once you diagnose like a high blood, go na le complications tse di tsamaisanang le that, especially when it's poorly controlled. Gopola gore yanong di tsika ke di tsika ke di blood vessels di nero di go na le pressure e ntse yang go. So fela le gore nako nngwe ga di tlhalo le tsone di transporta madi sentle go di tshwantseng di ya go teng. The organs that are mostly affected ke blood pressure ko godimo, ke dipio le matlo le di nerves. So tla bona motho ga ntse a gola matlo a sa tlhola a bona sentle ga ba go checka ba tlhalo gore na le hypertensive changes in the eyes. O ka itlhela le gore dipio tsa go di tlhola di dira sentle mo ne gore di feletsa di sa tlhola di bereka e le because of yone BPO e leng ko godimo. And bagolo ba rona unfortunately la ga o ka blood lifestyle modification tlogela go ja letswai because body ya gago e controla blood pressure ya gago ka go maintaina ka go controla the sodium content le metsi. So how o na le sodium content go godimo, metsi ya lona go godimo, lwana blood pressure ya go godimo, ha ra motho hokotsa go ja dijo tse di na leng letswai or tse di mafura aba go ra re ke tla re ela ketsa go ja ke be ke enwa treatment ka spiti mane tla theoganyana blood pressure until molo se go fitile di jara ya nng e sa tlhola e theoga sentle ora se tlhola e nna regulated. And then of course there are other conditions that can exist le hypertension go na le body diabetes type 2 go na le di gateng cholesterol e ka tswang le go godimo yalo yalo. So it's a serious condition ene gore batho ga ba etse etse unfortunately until go na le di complications mo thatla a nile le heart attack ka pa a nile le stroke be le gona are yo a ke dire sengwe about this.
No ke metsotso e le robedi go a go rengele ya bo robedi. Ke tsore ke tsone se tsotlhe wena doctor no re putheletse tsone gompieno re kgone go ka somokanya.
Ah no, nna ne ke re hela hypertension is a serious condition, you know, gore tshwanetse re be very vigilant ka yone. E kgona go diagnose mo baneng, so o sa nyatsa ngwana go tena le high blood and make sure gore whatever treatment the doctor go fanya yone, we know sentle le wena lifestyle modifications, we itlhokomele o etsetse.
Belotsa madoko ke bona jang gore ke na le gore ke
well so tla gantsi motho ka re e shwetse ke tsa ke di nyana o tsika re ga ke mnate mo moeng whatever and then o boya go doctor. So la ga o ile nakong hela for flu if possible o kope doctor go pon nontso check blood pressure especially ka ntse re go la yana di tsika di atia e be blood pressure ya go di monyana. So ana go check hela
bukitu jwa mmele bona le siabe yone.
Yes, o ke lebetse go mention yone obesity and also ke lebetse go mention ya high blood e yang go e nanteng ga o le moimane. So gona le batho ba leng gore obesity especially batho ba leng obese because of that resistance is one from the system ha ra discuss sentle gore that systemic pressure e cause working. So gantsi be le gore because of the arteries mafura le go dimo a dira gore anong madi ha pompiwa by the heart into the body e be le gore gona le that increased resistance. So yes, definitely obesity is a contributing factor and mo bagolong le baneng, hey, not just bagolo hela le bana ba banyane ba bana leng obesity, they can have the same problem. And then ke buang ka yone gape ke ya pregnancy induced hypertension mo mme wa moimane a develop and that high blood and then e kgona go cause di complications tsa gore o tla deliver pele ga nako. Gona le condition ba bitsang eclampsia e dirang gore ngwana a deliver pele ga nako, otherwise mama will have complications. It can even cause death in the mom and the child. Bana ba bomme ba na leng blood pressure leng go godimo gantsi ba bonwa ba lebile ba le bannyane nyana because of other complications like placental insufficiency that are associated le yone. So yeah, it's a big topic but ne ke fa fela overview gore batho ba kgone go itlhokomela ga ona le high blood o ska etsa e kare ke selo se seng serious. You have to make sure gore ya check your regularly.
Ha o fane ka di number ke re doc go rala mo retse go kopa
ditlhokomelo
o fitlhela yang
and I'll collect such a social media. But ona ba tla go botsa potso ore ke hela go consult.
Ke a dumela ka gore re ke kopa di number tsa ke kopa un kopela di number mo go doc.
Re tla mo fa tsone off a.
Okay.
Yeah.
Le bogile doc.
Le
o tlhale sentle ke.
Nna le tlhale sentle.
Ra le boga.
You've been listening to the Mahikeng FM podcast. If you missed it, no worries. Catch up with us on the same platform. Mahikeng FM podcast. Mahikeng FM 96.7 MHz. Sikokotelo, Saluaho.